Ningo moti mango.
Mziki nzuri safi tamu unaweka tik. Taji mambo mobile, taji tactics. Wezi bila goda tamu pigi practice. Ujini tamu kwa kikombe ya plastic. Sorry, out of the topic, but electric. Electricity, baseball life na tuta. Majina, stima.
Ningo muti mango.
Ngoma imefanya nini?
Ngoma imeshika basi.
Nikafika mbaka west, nikauliza kwa streets. Kado Yesu know the best. Na sababu mini mkristo lazima ntabasam. Niki dance, kibamba, you will play it back again.
Yoba tunatoa, zina kill them with the flow. Zina fukuza giza, tuna kill them with the glow. Mwili hiko easy na mikono ziko busy.
Weka juu, weka juu.
Niko sawa, here we go.
Himziki haitaji ruhusa kugusa moyo.
Goma imeshika basi tabasam.
Mziki haitaji ruhusa kukusa moyo.
Goma imeshika basi tabasa.
Nilipita gate man na guess what. Goma na pleni tabasam. Ali request tena na tena. Pia alituma masalam. So mihu tabasam. Nikisoma psalms. Neno inabamba samu sana kama plums. Basi tabasam. God will lift you higher.
Tabasam, tabasam, hola, yeah. Kuna casting kwa napenda kuona ukidu. In my loss na tabasamu, in my heart na tabasamu. Hapa kila kitu inko shwari mambo tamu. Vibes tupu kila kona fana hitilafu. Hii wataongeza volume mpaka kwa matatu.
Tabasam,
sitabasamu.